kaka Megan Cypher volume 2. Yeah. E10 melodies Emilio, yeah. Ndo nikiwa charap walidai nimedunda, mistari niko nazo buda mpaka nimesunda, niko ghetto utadhani nimetoka runda, mindo risasi buda eti wendo bastola, mziki wera bado unangoja white collar, niko zone na bado nawakilisha, nasababisha kisha mzuka napangisha, yeah. Si unajua mindo baba na vede mi uchana utadhani niko jaba, cheki vede rap game tumewasha, ndo mana kuna marapa fulani wanawashwa, yeah. It's a boy snappy, skiza, yeah. Design kukua roga, itabidi mume hepa. Ni snappy kwa booth, ni mabit na cheka. I'm dope, lyrically, physically fit you. I'm a MC, so I'm a daddy for win. I don't feel you, my rapper, ni wa lazy and expect to make it. Claim to be the best, Buddha, I don't get it. When leya kujichocha, nda kutowa kwa game. Ni kufanya vlo paranya, lifanya boni. You don't make sense, kama I didn't do it. So yeah. For me in the booth, and I be killing the ladies. While you be catching the feelings, and I be making more shillings. And I be popping more money, they still call me snappy. Uliza madea misi pigangi freestyle, itaka nipa beat nisha ipigia freestyle. Shakataza ama rapper wezana na his style, junda piga ma punch ni watu me exile. It's your boy Snappy, double cage's finest, what else?
Jia, ladies and gentlemen, it's your girl LOC. Jia, ha, nimekubali. Weno mamba, kama mtoto nitazidi kutamba. Nacheza chini ya waba, utadhani ni papa. Nikishika mic na rap, arap sio sangdu. Ananifanya nimeya nimechuzi mtu. Si imbiji ya dola dola buda nipendi mula. Nasifalie juu tu, simba wa yuda. Asubuhi mura uka kutopa pka bamba. Katika siwachi kush, ameni bamba. Ameni inua yani ameni palada. Ameni inua yani ameni palada.
Yeah, aga, it's a double L, amefika, listen. Baka days, kuna zile ma days, nilivuka na ma rails. Yani wale wasee wenye wako na ma beats. Kina Howzy, the bad boys. Nilifanya muziki for passion. Nowadays gonna do reach with a mission. Spreading gospel, imekuwa mi intention. Nimecha kuvuka mipaka, kuflow na ma beats kiki kusaka. Wananita double L, mtani nimejaka. Nikisha kuflow, kuna vile mi uwajaza kupita mipaka. Kina Lulu, we masepetu, hadi wamewaka. Double L, nara motherfucker.
Ha, nimerudi kwenye game. Wani taba na puwa, nimekuja kwa shitua, mimi wenu wakishua. Na panda bass unajua, mstari kali watambua. Na kili beats unajua, amani mkali wachafua. Yeah, tana shati, ite the boy.
Boni ti, boni tena, yeah. Nangu nanda mziki, mekuwa ni mikiki. Sijapata kiki, ila sitishiki. Najua ntapata tiki, nazitafita diki. Life si kama kesi, sama shindo kapili. Ama vile mechi kaja shindo kakubali. Wezi ziba riziki, ila tukuchelewesha. Nikishika mic, nitakuwa tunatisha. Na of course, mwisho mwe kura usi, tukash. Nabeba matoke, mafili wanakash. Na nipokonya kila kitu ila muziki mini coach. Niko fine, niko pro, kwenye game keep low. Eyo, kwenye game keep low.